olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua maliu se isi tangata o le pasesea le Ruby Princess mai le COVID sa fulumale iwa. Ua whaamao ni ale pesi o tangata e ovo i le fitu se lau, ma le toa se fulumale iwa ua maali liwi au se tali enei. O i lato uma na malanga ta fafau i o le pasese ale vaala u pasese po ole meli le Ruby Princess. E langata ilea olo iei manisi o le pasese ua whaamao ni ale pesi i le COVID sa fulumale iwa. O le pasese ale Ruby Princess o ni tangata anu ua Aotearoa i New Zealand. O le tangata muli muli nei ua maliu o se tina i le vaa le ono se fulu male fitu se fulu tausanga le matua i Canberra ua toa se fulu male iwai i ata ia tangata ua maali liu mai le pasese ale Ruby Princess taluona pesia i le coronavirus. Ua toa tolu i le tina le nei tangata ua maali liu i le ACT mai le COVID se fulu male iwa. In New South Wales, ua whatonuina ele pālimia se tete Premier Gladys Berejiklian, se suasuenga whaapitoa ili tūlanga na whaatanga inai o na tau le Ruby Princess ile wafu isini, ma whaata apela na pasese lea ua ilo nei le pēsia o nisi ile coronavirus, ma ua pēsia ai ma nisi tangatai ova ile fitu se lau ile atunuu. Ua tofia e le pālimia se tete le lii o Brett Walker, SC, e taita ia le komisi suasue.
He has unlimited powers and he can use those powers how he wants to use them. That's a matter for him. And I would expect the report come to me, as I said, from 3 to 4 months. And I'm looking forward to that because everybody wants answers. Everybody wants to get to the bottom of that issue.
Le Parlemia se tete o New South Wales Premier Gladys Berejiklian. O se isi tangata le pasese le Ruby Princess na maliu le aso tolu se fulu o mati i Tasmania. Ma o loo masalumia, o ia lea na PCI le toa tele o tangata, lea ua maali liwa i manisi ma ua tāpuni ai ma whalemai e lua i le tāulanga o Burnie, Tasmania, ona o le PCI o le coronavirus. E toa se fuluma le lima tangata ua whaamao ni a le PCI ma le ova i le lima afe o tangata whainga aluenga i whalemai nei e lua, a toa ima o lato uainga ua tausi pui pui anei. Ua whautua ina ele pālimi e se tete o Tasmania Premier Peter Goodvine, tangata umma ile vaenga le nei o Tasmania, ina ia whaia nei ni a lato suesuenga po ni tests pe opesia i le COVID sa fulmale iwa.
We need those people on the northwest coast to pick up the phone, call their GP, call the health hotline and request testing if they've got any respiratory condition whatsoever.
Le pālimi se tete o Tasmania, Peter Goodvine. Ua whautuaina e le whaalapotopotonga le International Monetary Fund, po le IMF, le tele o aafianga i le tamau aingo au se talia nei, mai le pepesi o le COVID sa fulmale iwa. O lo fuafuaina e le IMF, e ono tesi male fitu pasene o le a whaaititia pe vai vai eile atina e o le tamau aingo. Peitai, o se fuafuanga e le o talitonuina, e le tautupe o le malo tele Josh Frydenberg.
At the time that the IMF were putting together their figures, the Australian curve was heading in the wrong direction, if you like. We were seeing an exponential increase of more than 20% a day in the number of cases. Since that time, we've bent that curve, and we're seeing a growth of less than 2%. Per day and our health measures are making significant progress.
Le tautupe o le malo tele Josh Frydenberg. Na saunoa le suifa au liuli o le Labour i le tofi tautupe Jim Chalmers, ua leva ona iloa le ata o le vai vai o le atinae, ai le ialia e mai le pepesi o le coronavirus.
The IMF was already downgrading their expectations for global growth and for Australian growth in particular, before anyone had even heard of this coronavirus. Australia entered this crisis from a position of relative economic weakness and not strength. Before the fires and before the virus, Australia had slowing quarterly growth, below trend annual growth, declining business investment, stagnant wages, a record household debt, and of course, before any of these stimulus measures, the Morrison government had more than doubled public debt as well.
Le sui o le Labour i mataupu tautupe po o le sui faaolioli o le Labour i le tofi tautupe, Jim Jarmusch. Ai o saunia le fa ai o saunia tu le fa na umo le toia o a onga le kuata lona lua o le nei tausanga. Ua fa tu ai na le pa le mia se tete o Vitoria, Premier Daniel Andrews, ma tu a umo i le se tete e ma fai ona o oina la tu fa na ui te tonu a inga. Ina i a aua le tu ua tamaiti o i le a onga ai i a faia a lātou a onga po a lātou le sona i te tonu o lātou fale. Ele o a ngā tutusa i a le whautuanga le nei mai le pāle mia se teto vito Ria Daniel Andrews ma le whautuanga mai le pāle mia le malo tele Scott Morrison. O lo finau Scott Morrison e te tau i tamaiti uma ona a mata o i a onga ona ele o te le se tūlanga la matia o le whanau mai le pesi e le COVID sa fulmala iwa. Aina sa anua Premier Daniel Andrews, o se fe au se sele na e avatu i tangata lau tele. Pea faa pea, e mana o le malo tele ina ia faa maalo sia le tau sisinga i le vaa mamao tangata e tau fia ai le pepesi o le COVID sa fulmala iwa.
Common sense simply dictates if you've got a million kids getting to and from school, a full complement of teachers, parents moving around the community, dropping their kids off, picking them up. That is not at all consistent with our social distancing rules, and it is not consistent with the sort of numbers that every single Victorian can be proud of. Some stability in these numbers is critical. That is saving lives.
Le Palemi se tete o Victoria Premier Daniel Andrews. Ai Western Australia, ua whasalaina i le fale pui pui se tangata mua mua i lona solia o tū lafono o pui puinga mai le pepesi o le COVID sa fulmana iwa. E masina, ua whasalaina i le fale pui pui se ali i e tolu sa fulmana lima tausanga le matua, ina ua le whaatasi, le whaalua, ae whaatele, ona i etu ua le fale tali malo o lo o tausi pui pui ai, pe na quarantine ai, ae alue asi asi i lana wotene. O ia le nei, na malanga atu, i le setete Western Australia mai Melbourne, ma ua whaamalo si ai o na tausi pui puia pe quarantine, ai le whaatasi pe whaalua ai whaatele, o na iatu ua le whaletani malo na quarantine ai, ai alue asi asi ilana wotaine. I li poti le tamai o le pepesi o le coronavirus, e mawhai o na e maua i le samoan.program, at sbs.com.au/coronavirus.
Like, share, mafaali sa finangalo, muli-muli ile SBS Samoan ile Facebook.